eɗen godi yande joyno terminitaji sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kori jam woni e moɗon hannde ni ele habaruji ɗen kalan haalno e rewɓe wattu ko heɓa kayno yaha to cuuɗi saria le hakkille mumen fukkide tawama de konna ni ɓe coññirama ha hakkunde debbo e gorko yewtere kañum e tindi waɗama dow majji en paman ko ɗum woni noon ni fawara jondu konɗan ni hoto filla ko darto maaro ndemetego e leydi ɓe Niger to enen Tillaberi eɓe godi caɗal dow muɗum sanne har demal ngal kadi e cottol ngol enɗan ɗonduɓe pammina en ɗum e saabi. Yewtere men pinno hannde studio kala ngu haaltana haala filla ko darto resugol tarki gam batte suuɓe ɗum ɗu konɗan ni en keeɓi neɗɗo goto mbawɗo fillanade no ɗum wontiri kañƴum wonno yewtere pinnol studio kala ngu kono jañalle e moon Soumana Amadou jangantama habaruji fulfulde. Non ni fawar joni ele habaruji ɗi enɗan ni no tawa ton enɗan nder département mo Belle Yara ɗum wonno commune mo Tagazar région mo Tillaberi noon ton wonno ko fawar joni hono quartiji ko waɗirte cuɓaki yarama ton enɗan fa hiɓɓi no ɗondu konɗan ni fa yeddene himɓe neɗɗo fo yiita kartal muɗum fadde wakkati o wadde ɗum ɗum wonno ko fawar joni horejo seni ton enɗan leydi ndi enɗan o waɗi noddagal yaade ɓiɓɓe wuuro fuu o wi neɗɗo fo haɓɓa anniya illa hande nde enɗan yaaha jaɓa karte muɗum on enɗan fadde wakkati o yettade ko wiyta kenani seyni Gado Moussa nani ko a haalani bandi min seyidi windi tan kartiji cuɓaki ɗi ɗi gaddama ko heddini woni ɗi jaari ɗi jeddene jomira majji tawaɓe nder département o fuu jonka e joomum no wawi illu hande nde yaade jaɓoyde karteji muɗum to jowro mum na to hoorejo banguere nden saabu hikka wona hono arande ni noon fedde joƴƴina ele wuuro latinde kañum won ko yeddoto kartiji ko cuɓaki ki endam so joomum yeehi yaara talkiri hokkano nde windano nde endam talki nge walna ɗum yaara carte dente muɗum so ɗum wala no wawi filade ele fedde ndenda wonɓe ne yedda ɓen enɗan soɓe andi ɗum ɓe kokkita ɗum carte muɗum cuɓaki
enɗan.
Noon ni ko watto golloɓe hemre capanɗe jeettato daaroɓe hono fawara jondu konɗan ni ko rewɓe gaddoto woytano muɗum en e dow fiikoɓe gaɗete hakkude rewɓe worɓe kañum e fawara jondu konɗan torraji goɗɗi feereji ɗum ɗu konɗan ni gam batte rewɓe faama no yettirto suudu saria heewanne saria muɗum ɗum wonno ko Hamidou Abdoul Wahab Adarkas laatiɗo kañum enna goltanale fad kam wonno fedde waddore ballaga mum yaadu yesso rewɓe o haalani bandi min mbiyeteɗo Aoussi Abdourahmane to enɗan do son ko ɗum waɗi
parmi ces violences
nder hirgareji gaɗeteɗi no tawa nder mum tetere fiye nawne ko rewɓe gaɗante kiila suka gan wayla hakkillo makko ɓeɗum ɓuuri memugo kam won ɓikkoye dewoy gan nder taykaki kimin gaɗi rewɓe kamɓen ɓuuri fanɗinede nde ni ɓe ɓattake horeɓe handuɓe hawjo fi maɓɓe na dartina hakkeji maɓɓe a tawan ɓiɓe jeebi denne min giɗana fi bonɗo o ɓuytiro gam ɓe pantine ko woni ɓurdodiɗo caka gorko e debbo noyi hani waɗe gam hollugo laabi ɗiye rewɓe hani tokka tewta hakke mumen
noonni on usine mo Tillaberi ko moƴƴinto maaro ndemetego e leydi men Niger no tawda caɗale sanne sanne caɗale ɗeɗi ɓe mbi dartinani har filla ko darto kalis ko gollitirte woni ko ɓe gala ɗum wonno ko fawar jondu konani Souley Magawata latiɗo kañum woni hoorejo fawar jonni hono usine o endato no Tillaberi o haalani bandi min mbiyeteɗo Boubacar Oumar
l'école de cette pinerie est
ko waddi maaro o jacci kanni woni rafi ceede e gattete nder lumaku makko ɗo nder campagne ridu Niger wakkati remoɓe ɓen kettidinno maaroji mumen ɗum ɗum waddi ko himɓe gonno ƴuwa Nigeria no gara no cooda maaro ndemaɗo on hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi rini campagne leydi Niger kawjiɗo filla lumaku maaro hawri botoji maaro ujunaji woronja amma maaro ndemaɗo rawani ceeɗum rini heɓay ko foti botoji ujunaji sappo e nayyi rafi maaro o ɗu ni ko waddata kam woni ɓeydol ceede maaro ɗo nder leydi meɗen amma remoɓe ɓe enɗan e campagne amin odu no ɗon no durwa no watte fuu ko mosola on enɗan heɓum gomnati kandu durwa wallira remoɓe ɓen enɗan kam fuu e campagne on o haɗa du fa hande himɓe ƴuwa yaasin gara cooda maaro ndemaɗo hetta on
noon ni ɗo enɗo leydi Niger jaango woni ko watta batu ñalade itanade duniyaru e dow fi ñaw diabete koɓe ardini hikka kam woni ɓe mbi jiile ɗen tafon dum du konda ni leydi Niger pelle kewde gonden darni do filla ko darto o do nyaaw no kenno ngada golleji yewtina gol himbe tawrtebe jadde bet on endan non ni fa hande dulle majjun taba on jembite do la bisey hallasa kayen du konda no gon e golle den endan e do fiji yamande himbe jabe to tawe yoba fe hunde Khadija Hassan Soumana kany won horeje ONG o endan ko halni bandime Allahmin Washar
la journée nyalane ittanane nyaw jabet der duniyar fu ron men gadi batu majju do ciewango himbe yella jabet dum wala imma mabbe tawe be jobata fu attention keme tato elaso itido komen ciewi der mabbe laso itato jonno woni arandere ko be ciewana jetato men kebi no godi nyawgu e wop mabbe anna baybe tawra imma nyawgu wakati go nyawgu der nyamanne woni imen keban kam men ciewtinta ko irde nyamanne handi men nyama hikka men gaddi loktorobe annam be dun sanne dido docteur jato chawro berne imma docteur abdul aziz mumuni kanko du hopital mangal oni kambe ballira tawrabe tension e diabete fu
c'est malade la
noni on attend en gaya kany e malville dun wona malville bene e gaya leddi niger be kebana mobilaji ko ballitira dun kono imo wa fedde leede meden jadi anko ngonde bangi hirnaanga afrika kawde cede gote hawti e mudum mobilaji du kondani gay hebi mobile loctorore kany e mobile police nonni malan vilto du hebi mobile loctorore e mobile police dun du kondani ngardo inde faar joni mo waaw enda o holli o wi dun do du wadda kana gambata waltude gurde enda ele gollal mudum semveket non nono mbieteda awi bacha silati do o haldi e fadel alu bandimi tawdo gaya
nous sommes dans un contexte
minen der wakati mo fi on fero diri e mo andano minen gidi min beida titinkinako do watango jungo lokotor woje gaya e madam vil ngam hojugo teddirka nawabe garambe no nyawto den loktoroge den hawtade e nyawton wondube e nyaw coronavirus minen miijako gollawol no beidan sembe do bawde gonde no gade ngam wallugo do fi cellal himbe min gattan jungo do fi rafi diena ko der chakantarare den gandulwi didde e biddam bondaku e konandini gan nangango polisi be der golle de be gondi be gada
la sur le terrain
nani ilu essence fuddana waseto eta agadem der region mo difa dum woni ko bibbe wuro tabta na wonno heba har nafaka dum wonno ko faware jondu ko nambite do aisami ciro ma mahamadu latido gol nono enedo inde ro tab fedde jingonol bibbe leydi o halani bandimi biete do olive asogbavi
les populations elles bénéficient
himbe wuro no wodi ko gono be keba kanan woni dum wana ko heji wana ko hebete wakkati fu non du tabe keba du konnani kulle latide ko jeya en kuje mabbe den endan joni har filla cogguji di CNPC watto e be ngodi hen endan baka kasen du konnan hojugol himbe golle himbe bibbe wuro kawin ko hete golle fa hewa tiagal majjun du fa hande ni do enda ingurti wala conseillerbe latibe subabe non watta e hora commune on enda nenne no wawi ede ni non himbe wuro ben be ngala himbe on do inde mabbe la tibika en hawji golleji commune o e hore mum
les activités donc de la commune
non ni tan Burkina Faso du nogade lewru novembre ngon der mum du hanno fawar jondu konnan cubaki horje leedi wade e be kendu e ngada propaganda tewtol himbe gol enda kanon no wodi ko hulini seeda sabbe bi rafi denagu no don no nata e leedi sanne sanne tiagal sogeji koto sappo enay mayi balde de endam dum du konnabe kisake be bi e der leedi ko watto sappo e jeddiyar sappo e jeetati do hembre fu wawata yede wadede cubaki endan dum waddi ko min kaldi e biiteedo fawarjo Paul Mikirwamba latido koko habaruji no endan no won lay fawarjo waga FM o holli fi o endan no yiri dum ko halni Muktar Hamadou
le territoire national
le de fu wawta nawtori e propagandaaji gonno wadde do fi cubaki garoji gan ardibe leddi kolli ko no wada pecce sappo e jeddi do herme ko wawta nawtori e labi cubaki kando Allah e rafi denaku gongu der chakantarage den dey labi didi don ko holla lawol aranol gol kan woni gidal wade chaka pelle murti ben kan he hore ben gan naral hebo wobbe do no gi'a gidal fu woni handa nata chaka hore be pelle ben ko handi wade kan woni tittinkinako wade gan nakki singo pelle murti ben de lawol gotol gol der propagandaaji gondi no gade nyande alarba hippitere de fellobe gadi ko waddi mayde sojeji leydi Burkina kambe sappo e nayo dum wadi duudal horebe partiji gombe no filo horaku darni propagandaaji mabbe gam be kolla metta berde mabbe do ko hewti sojeji leydi Burkina
à la mémoire des soldats disparus
Hey Isa, habaru nyaw coronavirus go no yofana mi wamure imma ansanne. Imi hula minanta beldum wakkati fu'en. Hey, to mi ma fewane mi hula e banu natude himbe. Wakkati fu'en imi jogi imi janga habaruji do nyaw go der internet na do WhatsApp.
No hani kula kai. Illa nyaw gu wangi wakkati warde wakkati fu mido wi'e kakkiloda e ko gonda da janga do WhatsApp e internet do nyaw gu.
To Isa, noy gadami kam heba habaruji go ngaji ni e.
Gonga de habar lobbo gidda ko itte der nimre to jahado internet OMS an fedde leedo duniyaaru hawjino filla cellal himbe na jahado internet minister kawjido filla cellal himbe leedi Niger de a jangi ko wi'a ton fu hakkilo maado fukkoto
to Isa jon kam hettinto kollitoje maada gammi en wodi habaruji duddi kaliteedi der mudum pene no tawa pene deedo no haani men druide imma majje he gamma kulol gol mi wota bano e mi danori no wodi wakkati fu en mi wodi ciowri
he se sedda mi kita du fa handen e ko wodi ko weltini fu ko giwda handen na ko kebuda der nyaloma odu tittinkinoda fa handen der pirtol ko himbe ko watta be dowtanake laabi kisimol raabu nyaw coronavirus cingadi di anda himbe andadu fa handen ko nyawgu no don denne hana gan gomnati yolbinani himbe har ko darata laabi kisinol cingadi di anda watta himbe acca do tanade laabi kisinol din
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger
har yewter men pinnen kali hala filla cubaaki hala mo gonen kala desol talki no han tawe desirama no han tay di gadama dum woni hono jofol majina ittol majido mer dum wono ko docteur mayna carte bokar latido jo andal sanedo sarjaaji daroji lamur leydi o halni dum Moussa Hassan nan yewtande
chaque parti doit déposer
parti fu no hani haura talki himbe mum fodde no labi lamu leydi biiri den ko yara di resoa saru suji kawji di jabude dereji di endan kan en du no godi wakkati mo kebana gan yewtino talki di den talki din jare gouvernora na ministere kawji do filla redu leydi nane to suudu kite leydi mawnu deni talkin tewtewru conseiller gal atol lamu leydi hemre e laso e jetati wi'i ko saru suji din endan deni di giino wodi derol gol jacci nagol wadiraka no wi'ira sey di bi'a parti on endan najon talki din endan mudina wakkati wodi kebaado gan golle taykaki kin parti on endan no wodi wakkati kandu mo hokka fondita na wadda ko jacci wartirde bolum talki na tobe tewtewru conseiller gal kito todo golle mun non
la régularité des élections locales.
Denne ko conseillerbe hana suudu kite mawnu hawjinu filla dewter lam leedi Niger kanje wartirde bolu na tabbintinde talkina tobe cuba kiji ben.
Ce n'est pas les juges constitutionnels.
Hana kairu kito tobe der chudi kite pamari leydi deni gii ko wadiraka hanono dewte kawjide fille chuba kiji biiri kito todo o tayko o wi'a talki din endan gadirama no wi'ira dadi gadiraka du no wi'ira sai o wartira di bulu o hokkadu dalila
o motif que extrajudicial
de tefobe diptaku na ardanga leydi ni moy en darta fille talki mabbe
par rapport aux législatives au président sur le même
talki tefobe depitaku na ardangal leydi kan en kay suudu kite leydi mawnu hawjinu filla dewtere lamu leydi kanje yewtinaade tabbintina talki mabbe tefobe depitaku na ardangal leydi ben no godi kan en du wakkati mo kebana gam mo inde fondita den ko gadda talki mu en der region yiji na der ministere redu leydi amma de tefobe ardangal leydi non seni be gadda dum ministere kawji do redu leydi den ko di jare to di jare ton gouvernora nader ministere redu leydi sey talki din endan yewtini no datol hemre e laso e jetati wi'iri den ko di jare to suudu kite leydi mawnu hawjinu filla dewtere lamu leydi kayru jey tabbintinde na wartirde bolum talki tefobe ben dalila ondu hokki
rejeté une liste ou bien une candidature mais là sur la base de motifs nettement établis
edo dum ko habrume fulfultili assalamu alaykum banati jamwali